kids, baby.
Aliyeumba mapenzi ya kusema yana maumivu, aliyeumba mapenzi ya kusema unaua wivu. Gharama, mapenzi gharama. Utachukia ndugu, marafiki, ugomvi na mama. Gharama, mapenzi gharama. Na ni donda sugu, halitibiki ukisha zama.
Una mwamini, na kudhani ndugu yako. Kumbe kijini,
ndio baby wa baby wako.
Mapenzi, yataniua. Bora nitafute pesa, nianze jishaua.
Niwe happy na
mahaba, yataniua.
Nipita na kila mtu adibe, 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 adibe.
Kakupenda, kampende babako. Si unapenda, kampende dadako. Kakupenda, kampende babako. Si unapenda, kampende kakako.
Mapenzi yataniua. Bora nitafute pesa, nianze jishaua.
Niwe happy na
mahaba, yataniua. Bora nitafute pesa, nianze jishaua. Kizipata
nitunge, 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 nitunge.
Adi,
Comic Slicer.